ulimiti umene wazipatso umathandizira kuthetsa njala mdziko mwachitsanzo munthu akamadya nthu ochidya ukadya nthu chiyambiri umakhala okhula mwina tsiku lonse komanso umene umapereka zinthu zinthu zofunikira mthupi mwa munthu zopereka thanzi
tirandireni omvera kulikonse komwe muli ndipo mukumvera Radio Maria Malawi liwu la Chikhristu mnyumba mwanu ndikulandireni mprogramu imene ya chitukuko cha ulimi ndiyetu lero mprogramu iyi timva zambiri makamaka za ulimi umene wa zipatso ambiri timangomva koma mwina sitinakhale ndi nthawi yeniyeni kuti kodi ulimi wa zipatso ndi wofunikira bwanji nanga tuchite motani kuti tipindule ndi ulimi umenewo ndelero omvera ndachita mwayi mprogramu yathu ya lero chifukwa tili ndi mmodzi mwa akatswiri omwe tu amayang'anira makamaka nkhani imene ya ulimi wa zipatso poyamba ndikulandireni mprogramu imeneyi kuti muli bwanji makamaka tsiku la lero
ine ndili bwino kaya inu
ineso ndili bwino omvera adziwe kuti kodi mprogramu yathu ya lero ya chitukuko cha ulimi tili ndi ndani
ine ndi Noah Kafira mlangizi amene ndikuchokera ku Hope Mark imene timati Horticulture Production and Marketing Consortium imene timapanga za kalimidwe komanso kagulitsidwe kambewu izi zolimidwa kudimba ina amatero mwachidule ndiye tikati horticulture timakamba za ulimi wa za masamba za zipatso komanso ulimi osamalira pamalo pokhudza zomera
chabwino omvera amenewo ndiye amene tikhale nawo mprogramu yathu ya lero ya chitukuko cha ulimi amenewa anoyo Kafira ndiye lero titengepo gawo limene la ulimi wa zipatso poyamba penipeni tatifotokozereni kuti tikati ulimi wa zipatso ndi ulimi otani makamaka akafera
ulimi wa zipatso ndi ulimi okhudza chilichonse ndi ukatswiri ndi ukadaulo olima ndi kugwiritsa ntchito chilichonse chimene chimakhala chibalobalo chibalobalo chimenechi chizikhala chakuti munthu akadya sichingamuphe komanso chitogwira ntchito zina zosiyanasiyana pa umoyo wa munthu
chabwino akafera kwa alimi amene amachita ulimi umene wa zipatso kapena ena ali mchikhumbokhumbo chofuna kuyamba ulimi umenewo alimi otelewa amayenera kuchita chiyani
tisadafike kuti tafotokozere alimi za kuti ayenera kuchita chiyani tiyenera tifotokozere alimi osiyanasiyana kuti azindikire kuti ulimi wa zipatso ndi waphindulo ochuluka bwanji
chabwino
ulimitu umene wa zipatso umathandizira kuthetsa njala mdziko mwachitsanzo munthu akamadya nthu ochidya ukadya nthu chiyambiri umakhala okhula mwina tsiku lonse komanso umene umapereka zinthu zinthu zofunikira mthupi mwa munthu zopereka thanzi monga kaya mango kaya malalanje kaya papaya ndi zina zosiyanasiyana komanso umathu opereka ndalama mukagulitsa mango aja timapita m'malo ena ake amagulitsa zipatso zosiyanasiyana kuno kwathu anthu amapeza kuka ndalama kangachepe komanso mukazitenga ati kuzipititsa kunja zimabweretsa ndalama za maiko ena pachizungu timati a source of foreign exchange komanso tuli mumenewu ndiofunika kwambiri kwamakampani amene amapanga majuice ndi zinthu zina zosiyanasiyana amafuna zipatso zosiyanasiyana kuti apangire zinthu ngati zimenezo tikamati fanta orange chifukwa chatasakaniza ndi chani lalanje so ndiofunika komanso mathopereka ntchito kwa anthu olima onyamula ogulitsa makampani okuza zinthu zosiyanasiyana azilangizi komanso anthu okulitsa zinthu zofunika kuti zinthu zimenezo zimene zikule bwino ndiye mukaona bwino pali zinthu zambiri mupeza zoti ulimi umenewo even ngakhale nkhuni mukasadzira mirengo ya mangweja kumathopezeka nkhuni mupeza zoti so umateteleza nthaka sikokoloka komanso umachepetsa mphepo komanso umapereka mthuzi komanso umakongoletsa mwina pamalo kumene komanso ndi malo khamu zinthu zina ngati njuchi mbalame mitengo mmene mucha so toona kuti ulimi umenewu uli ni phindu lambiri komanso zipatso zina ni mankhwala kumene mwachitsazo ngati mandimu tinaona nthawi ino ya korona inafunika ndithu kwambiri kuti tetezere chitetezo cha mthupi ndiye pali zinthu zambiri zimene tingapezemo mu ulimi umenewu wa zipatso izi ni zina mwa zochepa zimene zilipo muli zinthu zambiri zimene zingapezekemo
chabwino ulimi umenewu wa zipatso tinene kuti ndi chida chimodzi chimene chili chogonjetsera umphawi komanso njala mdziko mwathumo
izi ndiye ndizoona ulimi umenewu ndi ulimi umene ungathandize kugonjetsa njala kwambiri chifukwa tu munthu akalima zipatso athopeza chakudya njala ndikuti sikhalapo komanso athu ogulitsa nkupezako ndalama ndikuti mphawi utani uchepa silinga titoyerekezaso maiko ena amene adatuluka kwambiri ngati South Africa ku Zimbabwe ngakhaleso Israeli kumene yachita bwino kwambiri chifukwa cha ulimi wa zinthu ngati zimenezi zakudimba ndi zipatso ndi masamba so zipatsozi zili ndi kutheka kwakukulu kochepetsa umphawi ndi njala mdziko mwathu muno
chabwino tibwere kufunso lathu lija kuti kodi kwa alimi amene amachita zimene ayenera kuchita chiani kapena achite zotani kuti ulimi wawo uende mamia bwino bwino.
Ndi zambiri zimene zingafunike kuti alimamenewa afuna kuti aulimi kuende mosavutikira zili magawo magawo. Mm-hmm. Kuma chimene nganene nchoto kuti kulakha kuti mulimi afuna yamba ayenera kuti ayangane mhalo amene ali abwino achonde.
Chabwino.
Imeneyo pachizungulimo ati site selection. Mm-hmm. Akapeza malo amene aja ayangane nyengo ya kwawo.
Mm-hmm.
Ndiye akapeza nyengo ija tiyangane zipatso zimene zimachita bwino mu nyengo imeneyo.
Chabwino.
Komaso tu akhale kufupi ndi mtsinje kapena gwero loti kumainda madzi.
Mm-hmm.
Kuti akwaniritse kuthirira zipatso zawo zija.
Mm-hmm.
Komaso ayanganeso mwina kuti akhale umangana kufupi ndi msika.
Mm-hmm.
Chifanthawi zina matokha inde ni zipatso zabwino koma kumaloko nkosafikika kuti mwina kuthogulitsa.
Mm-hmm.
Zina mwa zimene mulime zimene zanga yangane asanayambe kuchita ulimi umenewu kuti afuna uyambe.
Mm-hmm.
Ndi zimenezi.
Chabwino.
Ndithu ndithu.
Ayi mukumasula ndithu mwa mvemvemve pano makamaka zambiri zokhudza ulimi umenewu wa zipatso. Chabwino mulimi wa panga site selection waona kuti ine kwathu kuno nyengo yanga ndiyakuti ndipo kuno dera lathu lino malinga ndi nyengo iyi ndikuti zipatso zakuti zitha kundipindulira nyengo yeniyeni yodzalira zipatso nyengo yabwino nditi
zipatso zipopeza zilipo za magulosi ana siyana
ndiyerekeza
strawberry.
Mm-hmm.
Tina raketi zipatso timakhate oyanga.
Mm-hmm.
Anthu amakolola nkumagulitsa.
Mm-hmm.
Paliso zina zipatso zoti zikulu zikulu ngati mirengo ya mango.
Uh-huh.
Malalanje mapeyala.
Uh-huh.
Maso kuli zina ngati nanadzi.
Mm-hmm.
Zipatso zili magulangapo.
Mm-hmm.
Pali zisalaso zimati umathokolola chakachisa dati.
Uh-huh.
Kwangodzala kumene umathokolola chakachisa dati zina zimatenga zaka ziwiri.
Chabwino.
Zina zimatenga zaka zambiri mbiri pachizungu timati maperenyos.
Chabwino.
So nthawi yodzala zipatso yabwino kwathu kuno yodalirika ni nyengo ya mvula.
Chabwino.
Nthawi imeneyi nimene kumakhala kuti kuli madzi ambiri okwanira oti mtengo uja kamamba kumene olo chiposo chamkachidza chikamamba kumene.
Mm-hmm.
Chikula mosavuta.
Mm-hmm.
Koma pakakhala kuthekera kwa madzi a system jeyoti yanthirira irrigation pachizungu.
Mm-hmm.
Zipatso zimenezi muthodzala nthawi ine iliyonse.
Ngakhale nthawi ya dzuwa.
Ngakhale nthawi ya dzuwa chifukwa chimene chitipitisa kuti tikadzale nthawi ya nyengo ya dzinja nchifukwa tikufuna madzi ambiri.
Chabwino.
Ndiye ngati papeza kanjira yochitira mthirira. Ndikuti thodzala nthawi ina iliyonse.
Chabwino.
Ndithu ndithu.
Kupepa kuti nawonso omvera ndithu akutsatira ndi chidwi programu yathu imene ya chitukuko cha ulimi ndipotu lero tikukambirana zambiri za ulimi wa zipatso. Kodi ulimi umenewu tikukamba pano kadzalidwe kake koyenera ndikotani nangaso mulimi akadzala asamalire motani mitengo yake kuti ikule moyenerera komaso idzabereke zipatso zabwino.
Ngati mbewu ina iliyonse mungana nena kuti zipatso zive zili mmagulosi ana siyana.
Mm-hmm.
Mbewu ina iliyonse ili ndi madzalidwe ake. Mwachitsazo kumbali ya zipatso zimene zimakulidwa mungati mugula mitengo.
Uh-huh.
Zili ndi timati planting spacing.
Zipatso zimene ndizite ndi
ngati mapeyala. Uh-huh. Ma orange.
Uh-huh.
Malalanje amenewa ena mati manatsi mipoza.
Mm-hmm.
Tikatengaso mwina mango kumene.
Mm-hmm.
Ndipalira ngati mananadzi aja si ngula mitengo kwambiri ndipalirina yoyanga ngati ma strawberry timanena aja.
Mm.
Popeza zipatso zosiyana siyana.
Mm.
Ndemadzalidwe ake athukaso siyana sangafanane ayi kumabe akhangati ya mitengo timati planting spacing.
Mm-hmm.
Mulingo wesekeza kuti pakhale mitengo ina ndi mitengo ina mmasiyanitsa.
Mm-hmm.
Kwakuti mafuna kuti mtengo joka makula usalowane ni mzake mphani nthambi salowane mu mtengo ina ndi mtengo ina mukhale kuti uthowandira dzuwa lokwanira.
Mm-hmm.
Komaso pasipa ukamayi kamizo pasipa uthopeza zakudya zina mosapanikizana ndi mtengo ina. Kumabe pakasamaliridwe ngati mbewu ina iliyonse zipatso imafunika wane mukadzala kuthira kufedeleza.
Mm-hmm.
Ngati fedeleza mulibe muthire manyowa uchuluka.
Chabwino tisanafike kuthira fedeleza kapena kuthira manyowa pakadzalidweka muli ndi mulingo wakadzalidwe makamaka zipatso zimene za mgulu la mitengo.
Mm-hmm.
Muli ndi mulingo kuti pano paima mtengo patenge mtunda wautali bwanji kuti pakhaleso mtengo wina.
Mulingoyo ulipo koma mulingo umatengera ndi wani mtundu wa mtengo umene mudzala.
Chabwino.
Tielekeze
mango.
Mango. Mm-hmm. Umadzala 9 by 9 meters.
Mm-hmm.
Ena amadzala 8 by 5 meters.
Mm-hmm.
Zimatengera kuti mtundu wa mango umene so udzala. Mango. Mm-hmm. Ndosewo kumaso mtundu wa mango umene udzala.
Kodi so mango alindi mitundu?
Mango tu alinimiri ndu ya mbili.
Chabu
kula jina Kenti, kula jina Hadeni, kuli Kalisere, kuli atu angatiswa lokolo Boloma, kuli Afoso, alimu sena siyana, ndi kutseke mirako sena siyana, ndi jo ni kachimene so mkwa zalira, mango, tayo mene.
Chabu ino. Kwa matiri ya igeze kwa tukuno kumalawe, ndi ntundu timuina umene ulikomono.
Kwa tukuno kuli alokolo kwa mbili. Kalisere ndi Boloma. Ena waso aubwela ndipo aukazi kiganga la jina Harden, achina Kent, achina Tommy Atkins, amene waso aukazi kiga.
Chabuyeno.
Koma spacing yake yakadzalidwa ngati milengo yemene iyi, titongo yelekeza kuti mwine kale pa maybe 6 by 5 meters.
Chabuyeno.
Koma imasiyano lenga ni ntengo cholinga chimene swadzalira.
Chabuyeno.
Ndito ndito.
Chabuyeno. Ndete fike ku nkhani ya sopano muna kamba nkhani ya manyowa kamina seteleza atre ochuluka bwanji pantengo modzi
ndizovuta kuti tiyekezere kuno pantengo koma mulingo wa wiribala ndomene utokhala bwino mukadzala kuti mwadzala muja wiribala ndipo mpangira jamati kwete ena mati kwete kuzungulira ngati chibeseni choncho ya nkudzathama manyowa pamene paja mukadzala kale mmenemo komabe palidzira zimene mafanonikire mukamadzala mukamadzala mirengo yambiri mmaina mukombe dzenje dzenjeli mulitali likhale 1 meter
chabwino
mulifupiso 1 meter uzamaso muzameso 1 meter
chabwino
ndiye mukamakumba muja zimafunika kukadaulo
aha
mukakumba dothiro yamba lakudalira pomwamba maina mulike padera
chabwino
mukakumba dothiro linalotira ambofirira maina mulike padera
chabwino
kenako malenga dothiro yambirira lija nkusakaniza ndi manyowa nkulithira linatsako ngati lofirali ndilimene mapangira chani kwete manyowa yambirirawa timasakaniza pamodzi ni doti
chabwino
lapa mwambali jalimonika lo lakudalicha ndi kuti mutenga manyowa amene wo muika musanza ndotirija kuika mu dzenje mucha ndi kuti limafika ni toti latsala pangono ufotsa dzenjero serija kena kulofira ali chifano lopanda chonde kweni kweni ndi limene timapangira kwete tukuyerekeza za zipatso za mitengo chifano cha zipatso zija zili magulu siyana siyana
ndi zikakhala zipatso zinazi
zimatengani madzalidwe mwachisanzo timati mapando ma planting stations strawberry eti mukapanga matraso manyowa papando limene mwapanga lija chifati madzala mizere kumaso ngati nanadzi zipatso zinazo zimatotenga zakazwiri kuti zije chimodzi modzi mizere muja mmakiraso manyowa papando lija mwapanga lija
chabwino mwakamba kumbali ya manyowa ndienu munakamba nkhani ya seteleza ndi mtundu wanji wa seteleza umene uyenera kuthidwa ku zipatso zimenezi komaso atire mulingo otani
kumayambiriro timafuna kuti zipatso zija zikule mwachangu
chabwino
zikukume zithamange kukula ndi feteleza inali yese wachitowe namene tingatise kutiko kumeneko mafeteleza achitowewa aliposena siyana kutengera ndi mbewu kwa pakati pano kwathu kuno ku Malawi sitinakhale ndi mafeteleza ofunika kwambiri kuti ku zipatso za mitengo mutre fetereza we ku zipatso za chakuti mutre fetereza we kuno kusidambo pezeka ndi mafetereza amenewo kwa maiko anzathu amapezeka ndi mafetereza amenewo ndiye bakatsa kwa fetereza kwa chitowe ndi manyowa ambiri zimatichitira bwino kuti mitengo ija ikule mukukuma
chabwino
ndithu
unakamba za mbeu zimenezi kuti zilipo magulu awiri kuti za hybrid komaso za lokolo munafotokoza kuti mbeu za lokolo zimenezi ndi zimene zili ngati zikudziwika kwambiri kamena zimene alimi ambiri akugwiritsa ntchito mbeu zimenezi zimatenga nthawi yayitali bwanji mulimi uja wadzala amayembekeza kuti pakhala nthawi yayitali bwanji kuti mwina mbeu zija ziyambe kubereka zipatso
mbeu ndi zilipo magawo angapo pali za lokolo ndi pali za hybrid za hybrid timazikonda chifukwa choti zili mwina nkuthekera kukula mwachangu
chabwino
kubala zipatso zikulu zikulu komaso zambiri sinanga akadaulo wa science aziona nkupanga kuti mbeu ikhale funika nimene anthu akuifunira kuti kumsika ndiye mbeu ya hybrid imene ngati kumbali ya mitengo timati yokwatitsa ikakhale yokwatitsa propagated zimatenga chaka chimodzi kuti yambe obala
chabwino
chaka chomwe chomwe dzalacho chito yambo bala inzake kamatani kamapanga maluwa imeneyo they are propagated komabe timaona kuti mwine khale zakaziwiro lozitatu kuti mtengo jowambo wakukuma ukathogwiritsa bwinobwino support the foods zoso zimene zatani zija za bereka zija chifukwa kantengo kuti kakang'ono kachaka chimodzi kathoba malalanje foro kuma kuti kakhala bwanji
eti
nde kuti kathakugwa kupindika lochoka kumene chifukanjani cha size unausana kule mwana wangona kabereka mwana zimakhazo zovutira chimodzi musokujaniso kuzipaso madira kuti kule kupangono upange nde pali papaya hybrid amathocha kachimodza ubala timapezuka ni mpesa oyo magrape chakachimodza ubala pamene zalokolozi zimatenga nthawi machitsazo mango hybrid atolenga 2-3 years kuti ayambe ubala alokolo atolenga zaka 7
chabwino
nde kuti izizi za hybrids nzabwino kwambiri masiku ano ndito ndito
chabwino tikhanga tabwerera mbuyo pang'ono pa nkhani ya kasamalidwe ka mitengo imene makamaka tifike pa katchidwe ka manyowa kodi munthu akangoti wadzala wathira manyowa kamodzi basi mpaka nintengo ja ubale zipatso kapena mulimi ayenera kuthira mochuluka bwanji manyowa ake pa mitengo yake
mungana nina mirengo jeripo sana siana zipatso zizuluka mirengo sana siana ntundu wa ntengo uliso ni kachukidweka ka manyowa kwa manyowa ajatu oyambira musewali rena kuti wothira pa phando kapena mudzenje amenewo ndi mulimi saina laphonye ayi chifukwa kuuza nthaka tisalekepo chipatso mtengo wa chipatso tikadzala amene kuti pakathamina miyezi 6 atithemuso chani manyowa ni fertilizer kulengera ndi ntundu wa ntengo komanso ntundu wa zipatso kuti kutani tikulima nthawi imeneyo ndi pamene angathodzala ena timadzala kuti mwene tikangokolola ena tikamamba mvula ija utenga ndi mtundu wa zipatso umene tatani tadzala
chabwino
koma ndiye kuti chofewa kuti mlimi agwiritse chakuti manyowa aja sikuti tikangotsa koyamba ndi kuti taleka tizichita kalondolondo mpaka ntengo chozitani
uzikula chabwino
ndito ndito
chabwino omvera kumbukirani kuti tili mprogramu imene ya chitukuko cha ulimi ndetu lero mprogramu tikucheza ndi Noel Kafera omwetu ndi mmodzi mwa akatswiri aza ulimi ulimi uja wa zipatso mitengo ikafika pa mulingo umene woti yayamba kubereka zipatso mulimi asamalire bwanji mitengo yake kuti zipatso zija zimupatse phindu lochuluka komanso kuti zisaonongeke chifukwa tikudziwa kuti pali zipatso zina ngatinso unazisamalire bwino zimapezeka kuti zagwidwa matenda osiyanasiyana mulimi asamalire bwanji mitengo yake nthawi yoti yamba kubala zipatso
tisadafika kuti tayamba ubala zipatso tibwere kumbuyo pang'ono tadzala tathira
manyowa chabwino
temena kuti yambe kupalira usakhale zomera zachilendo zopusa chimera tani tadzala
itukamba za mitengo
za mitengo
tipalireso
tipalire munda ma mitengo mukhale mopanda chilena lililonse upyolera chimera tani tadzala munda wa munda mwa zinanadzi kani strawberry kumene kani mabulosi kani magrebo tunatsa kuti muli mbeo sakamwe nachilonse upose chimera tani tadzala kuti ndi chija chikulemo masuka kumaso mwamphamvu
pamenepo mwandikumbutsa chifukwa tingwerekeza munthu adzala mitengo imene ya mango yakula mwina yakhaza ka 10 ndi mitengo ikuluikulu ndithu basa avutike ndikutenga khasu kapalira osangothira moto pansi
ai moto maononga moto maononga ai ati onongera ntchito ayenera kuti azipalira azipalira mu munda muja ngakhakuti akula kwambiri mwina pasipa umathodzera mo mwina mizere nthawi ya mvula ijankudzera mo mbatata ya kholowa kuti uzikhanga tukolola kuwiri kuwiri koma ikhanga ti mwina ngati strawberry ntoti timankhala chaka kuti tibale umayenera kuti uzipalira mukhale mbeye mukhale chipaso chokhacho kuti chichite bwino tikachokaso mwina pamenepo tiyerekezaso kuti ndikuti mitengo chikukula tusamalira abeti ndikuti afika nthawi tirafereza tizithirani manyowache sitilekeza yayi upaliraso uja tizipitiriza komanso china umasadzira mitengo mitengo ije mafunika umasadzira muzipita mpata komanso mukamasadzira chakachina chiyose kati yabala ikamaliza ubala kuja kuti yabala yamaliza mwakololamo nthawi imeneja mwachangu-changu musadzire mulowe mpata muipatsiso mphamvu zina kuti chakachinacho ibale bwino ndikuti zimene zizichitika mumoyo wake wonse wachani wa mitengo tikatero ndeleno ikhala kuti yambo ubala ndi tsiku lathu makambirana kuti kwa zipatso zija zabala
azisamale
motani
chabwino
ndito ndito
yai tiyeni tifike kumeneko kuti kodi zipatso zabala mulimi azisamalire motani
zipatso zija zikabala chipatso nchinthu chimene sichadowonongeka chikapya ngakhalebe zilipo zamagulu angapo zina zimasungika nthawi yayitali machitsanzo timati the citrus group maolanje mandalini ena timati manatsi matanjaliza amenewo mandimu painapo mukazitchula zosakhwima kapena mukazitchola zokhwima mukazitenga kunyumba sizikapitirira kupya ndi pali zina mukazitchola ukapitirira kunyumba makavundika umapitirira kutani
kupya
zinthu zimenezi zosiyana painapo nanazija mukangoti mwaitchola sipitiraso kupya ndimo mukanguri mwe chura sibita rovundika sibita sodani
kupya
kupya imena kuti pire mudimo
mundengo
mumwemo ndebali zina ngati anthuji ede mukanguri mwe idula muthu renga ya green komwe ida kukhima ndekuti kapira kuti
kunyumba
ndekuti zina uzisiyanitsa choyambira tidze usina kwa zipatso za ntundumenewo ndekuti ife tutenga kumulanje anthuji veri itenge irango kukhima koma sadambe kuta
kupya
chifarina na ntundara kwa fiu mna mbali ya kulilongwe eti tutenga nanadzi kukota kota kakabino nkatabe tintenga nanadzi uza atapia kale chifarina ngoreka kuti mwana ngalapia njila saraniso
saapia amene
saapia so amene chuambia jimina limamena zuwa nzirizo
zimenezo
so pachizungamati when the fruit is physiologically mature for some other fruits you must harvest them, others you must wait until zitapia natu
chabuino Mvera kumbukirani kuti tili mprogramu mene ya chitukuko cha ulimi akafera ulimi wa zipatso uli ndi mavuto otani
mavuto tu sale pira mujiri chose chinthu chimene chimapatsa mwayi kwambiri chimakhakuli chiso ni mikwingirima ingapo imene anthu ambiri sachichitira
chabwino
chinthu chovuta kwambiri cha muzipatso ni matenda komaso tizilombo monga mawa ulimi na uliwose makhadi zilombo tosiyana siyana tononga zinthu zija komaso matenda osiyana siyana alimi azanga amene akundivira tutsimikiza kuti ambiri imwe mirengo zipatso pakhumali nayo koma si ubereka kwenikweni chifukwa imwe matenda ndi tizilombo monga ngati kwambe ina iliyonse vrusi vrolodetsa nkhawayi timaina kuti zithira mankhwala oteteza kuti zilombo komaso ni matenda pafupi pafupi tikatero ndikuti vuto limene tathanawo tikatero ndikuti mavuto ambiri muzipatsomo tikhatatani tathananawo ndithu ndithu
chabwino matendawa ndi matenda anji nanga amayamba motani
matendawa pakuti zipatso zija tiuzikamba mchigulugulu
mchigulugulu
alipo ambiri ndipo ndosiyana siyana
chabwino
koma matenda ambiri amathana mankhwala ake kwambiri ndi timati amamba ndi mafangayi
chabwino
mafangayi ena mati mamudzi ena ya matenda amatheka kutha ndi mankhwala ake osiyana siyana koma mankhwala ambiri ndi mafungicides
chabwino
komaso tizilombo tilipo tosiyana siyana tizilombo timakulira momuja mzipatso umatheka tu munthu gwafa ukudya ukapeza kachilombo kali mkatikati kadalowa nthawi imene kankapanga maluwa umatheka bango lija mkati muno bwanji zinthu zimafika kuti pafupi pafupi tizizithira mankhwala kuti zitetezeke kuti zilombo timeneti ndetikathana kwambiri nthawi zambiri matenda amene amayamba ndi tizilombo ndetikathana ndi tizilombo tichepetsa kuti mukhale matenda ambiri tikamathiraso mankhwala pawoyenera pafupi pafupi tichepetsa kuti mukhaleso chani matenda
koma tenee kuti mankhwala amenewa kumalawi kuno aliponseponse ndithu
mankhwala amenewa aliponseponse
sobola mthumba
yeah, sobola mthumba ndipo mankhwala amenewa nthawi zambiri timasungunula mukasungunula mankhwala amenewa amafikira mlingo wa mitengo ni zipaso zochuluka kwambiri ndithu ndithu
chabwino iyayi anawe kafera ndikaona apa nthawi sikutilola nkukhala ndi uthenga kwa alimi amene amachita ulimi umene wa zipatso muwalangize zotani
uthenga umenewu ndinaodi uyambire kwa anthu amene amafunafuna izi nzotheka ndipo ena akuzichita ndipo tisachedwe tiyambepo
sikutiso mafuna mpamba wambiri
ayi zimene tikufotokoza zimene tikufotokoza panozi ndithu timapeza mitengo mudzala mitengo yomwe ipeze kumalo oyenerera amene amagwitsa mitengo yabwino kamwepeza njere mudzala
sizabwekabweka kuti basi nangopeza njere za magwafa ndichita ulimi wanga ndapeza njere za mango basi
ayi zofunika kuti akumane ndi anthu amene amagwitsa mbewu zabwino ndizoyenerera pachizungama ndi certified seed akazipeza zimenezozo mpamene angadzale kani mapapaya kumene kuli mapapaya ambiri anthu ambiri amalandira kuti zipatso zimachedwa obereka kuti kambokolola ayi mapapaya alipo dzala chaka chino chaka chamawa mwambokolola gwafa alipo nthu dzala chaka chino zakaziwiri mwambokolola mbirimbiri ndali mamene afuna ayambe atho yamba kwali mamene alikale mmenemu mwinde muli mavuto awo ndise kuti amathira kwambiri madzi chipatso chenechonse kuti chibale ndi madzi chipatso chimakhala madzi ochuluka azithira chaka chonse asamadikire madzi amvula okha komanso azizitereza kuzipatso zawo zija ku matenda ndi zilombo tosiyanasiyana
chabwino
ndithu ndithu
ya ine ndithokoze anoyo kafera kuti munabwera mprogramu yathu yalero mwina tisana malize kwenikweni musakaotche blangeti nkukhala ndi mawu omaliza
mawuwo alipo ndithu ine nkungolimbikitsa limanzanga kuti nthawi yakwana yakuti tiyambe kuchoka mu ulimi wina umene timachita mbuyomu kuyamba kutsatira ulimi wa magono. Ulimi wina umene ulopindulitsa kwambiri umene ungatithandize kwambiri kuti dziko lino ndi ulimi wa podcast in English. Ulimi umene ndokuza zinthu za masamba, zipatso, komaso kusamalira malo ndi zokhudza zomera. Ndi tiyesetsa alimi tiyambepo pang'ono pang'ono kuti tikamatha nthawi tizikula nkukhazikika mulimi opititsa patsogolo umoyo wathu komaso kutithandizira kutitukulira dziko lathu la Malawi.
Zikomo kwambiri, inetu ndikuthokozeni kuti munabwera mprogramu yathu ya lero ndikugawana nafe makamaka zambiri za kudza ulimi umenewu wa zipatso. Ndikuthokozeni kuti munapeza nthawi kugawana nafe pano pa Radio Maria Malawi. Ndikukhulupirira kuti lero tangopanga mowalawaza koma mtsogolomo tichite ndithu chimodzi chimodzi kuti tichitambasule kuti kodi alimi apindule makamaka mulimi umenewu wa horticulture achite zotani. Zikomo kwambiri, anowero chifukwa chobwera mprogramu yathu ya lero.
Zikomo kwambiri chifukwa choti patsaso mpata kuti tifike nawo pa wireless.
Zikomo, ayomvera pamenepo ndiye pamapeto penipeni pa programu yathu ya chitukuko cha ulimi. Ndiye amene ndimakupatsirani programu imene ilero. Ndine mulimi mzanu Timothy Mikalasi. Pitirizani kumvera maprogramu otsatira omwe Radio Maria Malawi liwu la Chikhristu nyumba mwanu yakukonzerani mwakomanose. Zikomo.